kama rabi. Usiku wenishuka maroli. Ale kwa kifua toka rufu ya maua. Mipandisho na shusha vyangu vyako chukua. Tumesonde kama mkongo. Wendo lime ni cha upongo. It's you that I'm gonna die for. Sijepata mavisa, chumbani nibakishe mapicha. Napiga simu siku kucha. Oh, kukuacha tena mimi, mwanzaje kweli mimi. Wengine siwaoni, matanga wa mjini. Wana filter my face, wana posti. Wata follow showbizi. Sijeche kwenda maeski niacha. I just wanna stay back. I'm gonna love you every day, yeah.